I fucking wanna hold you down. I'm gonna show sasa baby now. Sweetie, there ain't no need to front. You want it? My cat says again, and I just don't be loud. You know the king would only bow to the queen, only no doubt. Beg, I love you, I want it now. You got it? My sis, valele, sis, kipelele sound. Lento ingenza ukuthi ngikhumbule the time ngisakushela. You were not simple umzuzu bengithi angithomela. But I saw a hint, ngabona ukuthi uyangijayivela. Lesi skinqe sami wagcwala ngoba sekudlalela. Lavi, woza lavi. Angithi yabona ngifuna ukujoin ebhedeni. Sweetie, umqondo ujulile. Angifuna ukudenka okunye, kufuna unaked. Ngikufuna wrong, zoba khona masoyoteta. Friday yami nawe nyabona kuphumishisa. Isipho sakamdali asoze sasijikisa. Asivele si-enjoy isikhathi sethu saphila. Baby wami yo, yazi uyangiphilisa. Focus kuwe kuphela manje seyangididisa. Woza kimi no, umdenisi yawandisa. Ngikuthanda amanqunu yabo lapho ngakwenzisa. I fucking wanna hold you down. Angisho kusasa baby now. Sweetie, there ain't no need to front. You want it? Ngakhathazeki and I just don't be loud. You know the king would only bow to the queen, only no doubt. Beg, I love you, I want it now. You got it, my sis, valele, sis, kipelele sound. Ayo kungapheli kahlola, ngabasho kanjalo abasidlela amagwala ndabashawa itwaye. Vele kungapheli kahlola, sengisho kanjalo ngoba njalo masihlalo. Thando lwethu asilfry, beka next day. Mina nguwe ngiphezu kwakho, phezu kwami. Thando lwethu livutha kakhulu ma useduze nami. Anginandaba kuthi wenza kanjani ma kude nami. As long as hlonipha enough to protect ukudla kwami. Bostro, when am I loving the only one? Bostro, my only service, my current one. Awuthi ngibuze lento yami kuthi uyithanda njani. Ubhekele noma ubheke phezulu isifesane. Mawusebondweni noma uhleli phezulu kufeshwane. Mayisemlomeni noma ngifeshe kakhulu isibhebhane. Hayi mina ngicabanga day and night intombazane. Uthando lwami for when I'll drop
you now. I wanna hold you down. Angisho kusasa baby now. Sweetie, there ain't no need to front. You want it? Ngakhathazeki and I just don't be loud. You know the king would only bow to the queen, only no doubt. Beg, I love you, I want it now. You got it, my sis, valele, sis, kipelele sound.